Uganda back in Tanzania, Baba Level. Pistol Sykes, brother man.
Oh, fire. My man soprano.
Yalla, 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 yalla,
King Kama, waeleze, nyuki ni moto chini, uwezi kung'anga. Yao, nungu nungu akumbatiwi, mwanzo mwisho mpela mpela.
Uganda naruka, mizuka, wanacheza ngoma, wa Kenya naruka, mizuka, wanacheza ngoma. Watu wanasema we DJ, we kali play. Watu wanasema we DJ, we kali play. Warundi naruka, mizuka, wanacheza ngoma, wa Rwanda naruka, mizuka, wanacheza ngoma. Watu wanasema we DJ.
Lebo mtoto wa K-Town. Duli, kuna watu wanachezea nyuki wa pole. Nataka wa vuruge. Vuruga.
Mimi ni mami, ni mami, ni mimi ni me. Wale watu wapo ngini male, wazime. Mimi ni mami, ni mami, ni mimi ni me. Wale watu wapo ngini male, wazime. Bap, esap, masap, leda kalime. Tap, tarap, babu dudi kalime. Bap, esap, masap, leda kalime. Tap, tarap, babu dudi kalime. Mimi ni mami, ni mami, ni mimi ni me. Wale watu wapo ngini male, wazime. Mimi ni mami, ni mami, ni mimi ni me. Wale watu wapo ngini male, wazime. Bap, esap, masap, leda kalime. Tap, tarap, babu dudi kalime. Bap, esap, masap, leda kalime. Tap, tarap, babu dudi kalime.
Kosa solo pate zegembe mama.
Yeah, oh, ah, ah. Send, oh, ah, 5, 4, 3, 2.
Yalla, yalla, yalla.
Baba Level, Prince Tuli Sykes, Sofia Nkumba Patelao, Omari Mzia, Nuki Apollo Entertainment.
Yeah, lazima wakome mwaka huu, tumeamua, asante sana.
Yo, K Masoba, K Kumwamba, producer Mo Fire.
Yo, sema Mo Fire,
nani
Mo Fire, sema Mo Fire.
Temba my homeboy Bob Mikwara Wantu Mekuchi Babu Juma Kausha Faki Ausio Bwana Yao, machis water kwenye line K-Town people Noma Idi Msaba, Idi Mazoba Ausio Bwana my homeboy.